Minister w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni atenderezza omulimu amatendo okukolebwa abasomesa nga bakozesa obuyiiya obw'enjawulo okubangula abaana b'eggwanga. Minisita Museveni okwogera bino asinzidde mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe ku mukolo gw'okusiima abasomesa abakoze enjawulo mu ggwanga mu nteekateeka ya Vision Group eya Teachers Making a Difference 2025 n'atendereza abasomesa ng'omusingi eggwanga kwe lirina okwesigama okukyusa ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso.
Because as teachers, you are the foundation of our education system and key pillars in shaping the citizens Uganda needs for the development of a prosperous nation tomorrow. We cannot talk of achieving a transformed Uganda society from a peasant to a modern prosperous country without a strong education system and a critical mass of dedicated teaching staff. The Teachers Making a Difference has played a vital role in celebrating and honoring teachers who go beyond their professional responsibilities in service to their communities, as we have witnessed.
Akulira ekitongole kya Vision Group ekitwala ne Bukedde Famu Embuutikiziddwa ni Wanyama ategeezezza nti abasomesa bonna abasiimiddwa baasooka kusunsulwamu n'oluvannyuma ne balondako abasukkulumye ku balala.
Mama, these are the teachers we are going to be recognizing today. They have gone through a very rigorous vetting process, starting from publication of their profiles in the New Vision newspaper. This year we received over 400 nominations. Then an independent jury of 5 eminent educationists vetted these nominees, arrived at 60 most deserving, and again whittled down the list to the 12 we shall be recognizing.